Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
sakiraɓe heɗiɓe ono jaam hande altinere noga e tati lewru mars 2015 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓude ma silma capanɗe nayyi e joyi ley radio ji jamana motti kañi e jenne kala Bocar Soury wonɗo kabaruji ɗo Petit Diarra e Mamadou Wattara to ɓoggui janɗe to hooreji leydi o enna yettiga Alger wattu haala tongugol talki Alger ɗi enna gotti haalede guila hono bourdaɓe arabɓe ene murtuɓe ene cali tongude ɗi nde alkamsare ɓettine nde enna jihadinkoɓe akkimɓe enna mbari neɗɗo goto civil goto neno ɓe pellimo tafon fade mabɓe ndenno hirsudemo soɓe taƴa dane makko faa ɓe taƴa fa laaɓa heddeji tumbudu to ena ɓe mbiɗe kanko jaten ɗum humpitanno soldat en franci ɓe faa jama o ɓeydo hulde akmi neno wasali gollude ɗin golleji letari ley lumo jaten ndenno faa hande iwoɓe ñafuge ɓe ena guila ndenno sappo lewru mars gonnen ɓe ena ɓe no iwnoɓe to ena fa darta gaddo e jombaji nokku biyete tabu rako ɓe ena jiitaka fa hande ɓe simila moɗo studio Tamani. Ndenno kabaru yettike min joni joni e wiide e bombure watre felli gawo ndenno kikiɗe o enna e dende wiyete nde chateau to enna taƴoral heɓaka tafo yalla won kedduɗe hen na wala kedduɗe he yoga en mbi ndenno ɗum jihandinkonɓe jaate tufide to enna soldat e ministre maɓe enna jeeɗi wiide alkamsare ɓettini ndi enna sallu dinanko wiyete nde hakmindi enna ɓe pelli neɗɗo goto caggal ɓe mbarnomo nde nde ɓe taƴi hoore makko jaate saabu ɓe mbi kanko humpitanno soldat si tubakkoɓe wiyeteɓe barkanɓe enna e ley hono ko se ko gajo ko mowani studio Tamani ko kerene mo roy galo
le alkamisar jabbi non de hono yimbeel akmi gombe le sa ha leedi meden di holitan wede ben nangi to neddo goto no dirteedo Mohamed Mahamoud Ag Oumar o neddo dube kayfi dum widano gollide dum wonono yimbeel francin ko be gombe le sa ha leedi meden di holitan wede ben bari mo dum won nokko no dirteedo shift an woddirtu mbuto ko yaata kilo ngadi temedre e nogay farde mabbe warde mo dusina be jiltini mo le lumo tongo furbe kuliti wido hono neddo fur ko kudo kabaruji mabbe to dum wonono yimbeel francin ko be gombe tombe hono ɗin golleji ɓe gollata ɗum miccite ɗen wiide hono ko wona handenta akmiɓe meeɗi golludeon ɗi golliɗi saha leydi meɗin hay fuuto hono yimɓele gomɓe tonɓe wiide ɓe ana gollide hono yimɓele francinkoɓe
ndenno donc en banggal jakitagol kabaruji hono Serge Daniel kañum holiti sebu gajogo wiide wala koɓen goɗɗire o golle lettre o ley sona ley lumo kina taw yalla jama o ana huula ɓe e mijo mabɓe ɗum ley hono adno o ley joni o ena immaɗe yalla jaam ana heeɓe warta e ley saha ngal ande kede nde Ousmane Dicko
nokku cuɓaɗo ana jogui koro yo ɗum luuma yimɓe ana keewi yimɓe ana ƴiwa paaɗe ɗe fuu ƴiwde kiloji joyyi sappo noga fa yaade capantati yo wadde fa yimɓe ɓeydoro kulol gonguindeɓe du sabani nde war hoore wande yeeso jama fuu qimaɗo yo hulɓinde yimɓe hollideɓe so on andini ɗomin goni so on martini kumpa soldat sen farancina warɓe notade hono majjum ana domti on yo ɗum sandu dabere adna ana hani wallude fa kawral signine ka ɗum wartirta deƴere e hakkillam ɓalal garal ngal worɓe oni ɓe ana hani waylitede ɓe ɓeydane doole fa ɓe kaɓa e yaroɓe dinankoɓe ɓe
sikkiraɓe tinnenetro mi jango moɗo e felloji facebook stitter studio Tamani ɗi on jarama guila pour pelle bourda e murtuɓe arabe enna kañi celi tongude talkini enna Alger ɗi ena hollitama jakka hunde fou enna yaata warata fo darike kakko fay suroɓe enna hono Pierre Bouyoya kañum ɗo sellini on kabaru gam wala ko jaaɓi guila pelle murtuɗe cali talki Alger ɗi ɗe tongude ɗo enna saabi mbini hoorejo leydi o yaade toon to Alangerie to enna fa o yiide to e hoorejo leydi to o nden mo yiide du e hoorejo suroɓe enna fa ɓe kara hina ndenno hollitidde ɗum no taykotoɓe hewɓe kollide hono Souleymane Drabo wi Assetou Kanté Alangerie ana wawi jaatin kar hinde ɓeɓe togatal kidi kedde Ousmane Dicko
to maɗi e rewnitinoɓe aduna fuu daari ɗo ana anda ɗum fuu yo ɗum gotum ko tonga ko wallitittake wallugol Algérie ana waddana CMA signinde ko tonga ko fa jaahen yesso e mboka Algérie ana joguino doole to guɓa murtude to ka nandugol Maroc hundo ko muɗum waddani ɗum ɓuytagol doole johol président ngol yo fa daaya ko laati e dabara dewrutin original gondagal gal e hakkilam sikke fu wala sabe en kebi kawral jabanangal fayso yoga holliti wonko nyakani dum ko heewi jabani kawral gal yodum mawdum ko heba hen ko sabe deurentinal algerie an wayi latade jiandin kobe yogabe ana jaha algerie fawarde e yoga e murtube batte njaaje fi leedi ndi e wayde huubude kere mum fu yodum nokku ya wara yimbe wondube ka dum e tawede so a ƴeewi ko laamiɓe algérie gondi e gollude ko sikke fu walana en fewde e leydi algérie
nden no iwde 10 mars warde hande jokka lewru gonɗo e muɗum ndu yimɓe jeegon iwnoɓe ñoppanke fa jaɓɓoyo jombaji iwde nde warde hande ɓe jiitaka ɓe nananaka motoji tati ɗum ɓe iwde e muɗum fa ɓe jaa nokku biyeteɗo taborako to enna e ley lamudu toon ka to enna nden no kamɓe maire commune to min sumɓuɗo biyeteɗo Samba Ba o mo wi Alhousseyni Alba Touré wiide wala fu no ɓe tewtiraka fa hande wala ko jaɓɓe keɗe ɗen maire o jaati
gila alarba ɓeto lewru hono wiyete mars o jaati min taykiti yimɓe ñafunke jaati ɓe iwi ñafunke ɓe mbi yaha e échelle e kurtungu hay ɓe jatti ñafunke ɓe jotta échelle gila ɓe jatti du min mate ɓe ta ɓe majjori min mais fa hande min jeeyi aya kibar fu min keɓa tafon kam ɓe mbino ne ɓe guuri ka ɓe maaye par ce que fa hande ana foti ɓelde sappo e joyyi hande neɗɗo ka so maayi ka fu a nanan kibar mum heddi ko fu ka ɗum ka yimɓe ana kaala tan waɗo hande jaati jaati ka mi nanayi hunde fo min jeeyi ɓe ka min nanayi ɓe hunde duru
sagiraɓe ƴeewe hen jokka ko wodan en banggal région ngayɗi ko holtide sorda se ministrement wiye iwoɓe hoolanɓe enna kañum mbaliri gawon koɓe comci fa heeɓi sukaɓe mabɓe to enna ɗum fu yella hoolar ana ñiiɓa hakkude mabɓe to enna eɓe anni du ñiɓɓude toon galle walɗo sukaɓe mbawi ekkittirade jolle golleji juuɗe ministre ko kañum e sugol jamɗe ko foti yimɓe capanta toon hooreɓe baale commune ngaji cuuɗi l'école e maire e sigaso e kuccala poɗɗi batu beete hande ndenno e dow no hono ñamduji janngoɓe l'école ɗi ena hani landinirade baale ko fortifuji toon ɗi ena landinide oɗo batu balɗe ɗiɗi e ley kuccala ministre hono transport gollirɗo e golleji mawɗi laamuɗi enna fa yoyot laawi beddaji ɗi enna Mamadou Hassim Coumaré kanko mo yehino kayi horoyde to enna golleji puɗɗi toon enna ɗum woni jippirde ɗum laawi jippude diwoji mbiyeteɗo wiyetede dag dag to kañum e fa e pom mabɓe kiɗɗo muƴintinten to toon o enna woliti wiide golleji ɗi taaɗi seeɗa to nden omo darda ɓe ɗum ɓe gonno o golle sal o haali haala ɗum ñiɓugol ponɗiɗo bo to kayto jihadinkoɓe ndeno nanguino neɗɗo eminela yimɓe joyon jo aljumare ɓettinde enna nokku biyeteɗo Thidié Fene ndenno heddeji agueetague to keñen ɓe jiita ɓe maayi ɓe heddi ɓe ɓe fuuɓe heddeji hono taglitto e nokkoye mabɓe ɗum ko tacca fa laaɓi jaagotoɓe mawɓe e sewɓe siguɓe enna puɗɗi beete o enna landinade hono landinde woteji gaɗoji e sappo me garowo lewru warodu enna faɓe cufto hooreji jaagotoɓe mabɓe Mali jande balɗe tati waɗi seware fewde e rewɓe haala nane en sappo e joyon yontere ƴaɓɓiri nde ene dow yirwingol e fiigol dabareji e dimmoji jaam e leydi meɗen ndi rewɓe ɓeydu iwri duwansa motti kañi e tenengu muñe seeɗa sakiraɓe saabi de hokkolidide hoorejo leydi o enna kañum yettike algérie gila keñi enna faamu yiide to e hoorejo hono ɓe enna suuroɓe to ena ɓe yallo ɓe karhinina ɓeɗo murtuɓe ɓe enna yallo ana tonga salki algérie ɗi alkam sare ɓettinde enna jihadinkoɓe akkumi ɓe mbari neɗɗo goto ndenno ɓe taƴƴi hoore makko du enna ana hana ko tawiɗo ɓe kolliti wiide kanko humbitata tubakoɓe barkan ɓe fa janguɓe hanaɗo jama o ɓeydo hulde akkumi wari wasali warde to yimɓe joyo woɓɓe kase eminela deyla ko tawede faɓe ɓeyɗo hulede to enna fa ley lumo ɗum ɓe golli o golle lettre fa han iwoɓe ñafunke iwnoɓe ɗo enna so jaa jeehinon jokka tabburaka fa ja jaɓɓoyo ndenno ɓeɗo jombaji ɓe enna fa hande jiitaka wala fu noɓe tewtiraka tacciɗi kala muñe seeɗa saabi de yewtere pula ko ana woodi